shabalas.
Break it up, break it up, break it up,
over.
Break it up, break it up, break it up,
over.
Break it up, break it up, break it up,
over.
Break it up, break it up, break it up,
over.
Oh yeah, we. Selele kumi mawa kitonga. Oh yeah, we. Ati vya bulo na penda kuongwa.
Iya leo,
iya leo, iya leo, leo. Kila laita kuandaza iya leo, iya leo, leo. Iya leo, leo. Kila laita kuandaza iya leo. Tusha usa mifagio tumfagirie nani. Ongeza nguvu kidogo tumweke begani. Tusha usa mifagio tumfagirie nani. Ongeza nguvu kidogo tumweke begani. Basi tunaondoka naye, tunaondoka kama tuse, tunaondoka naye, tunaondoka wauni, tunaondoka naye, tunaondoka masela.
Salut. Shabalas, shabalas, shabalas. Shabalas, shabalas, shabalas. Shabalas, shabalas, shabalas. Shabalas, shabalas, shabalas.
Okay, you're speaking the pigeon nowadays.
Who are you?
Big bro. Right name? Incubus.
Anadifanya na unge angeli.
Who are you, by the way?
Anadifanya na kibia we.
I'm here.
Anadifanya na unge angeli.
You cross me, bro.
Anadifanya na kibia we.
I'm talking language. I'm talking language and
here. Uwazungu wao, ngao, ngao. Uwazungu wao, kama vipi boga
na upe.
Uwazungu wao, ngao, ngao. Uwazungu wao, kama vipi sema
lunga yao.
Katika mkabashe, wanangu kamkabashe. Kamkabashe, wahuni kamkabashe. Kamkabashe, nasela kamkabashe. Eti kapagawa, wanangu kachachawa. Uhuni kapagawa, uhuni kachachawa. Wanangu kapagawa, msela kachachawa. Wanangu kapagawa, cheza kachachawa. Msela
kachachawa, mkali, mkali, mkali.
Kale
ukali, mkali, mkali. Kale ukali, mkali, mkali. Tunapige kuruti.
Ona kapagawa, msela kachachawa. Mama kapagawa, muhuni kachachawa. Mama kapagawa, msela kachachawa.
Arubaini ya somewa uyo.
Anaitwa Chisco Maboko. Msalimia G. Wenyefe Yasini Limia Sadiki Kago.
Ula ula msamba melenye miaka mingi atuja filimba ulembe.
Tutaka subuhi.
Watoto wa bijo na tari atari atari.
Nabaki na
he. Yapo watoto wa nangome tenjini.
Tutaka subuhi.
Wedula Neymar.
Nabaki na
he. Watoto wa kachaini.
Mwambie chitemu watulie.
Wae pota. Wemi
ya. Pota. We pota. Aujui.